Cherry on the beat.
Ah yeah, yeah ba. Emergency, emergency. Ah yeah, yeah ba.
Kata toto shika nyonga kamata leta temba kidogo. Kata toto shika nyonga kamata leta temba kidogo.
Gali when him come come, I just wanna come come. Gongo nene baby. Unavyonipa nyam nyam, bratupu zam zam, mabakedeked. Wanabisa wabanya wana complain. Kapenzi kamenoga kapo tomten. Tiririko sogope nime confirm. Wakikufata mazonde waweke fallen. Chori ameumbe, chori anavumbe. Chori anawaka waka, nyumba kabimbe. Chori kinanda, pundwa kitanda. Ameni pata pata, nampaki bada.
Mututu mutuku tu, na mwaga maburungu tu. Ipepete ilete tu. Sakata masuko suko su. Analeta mojuzi motundo vijipu. Chungu mapoko poko poko. Amekata sipala ibu haya kibindoni kapopo popo popo.
Shabash.
Darling you know I love you so. Life controller.
Kata toto shika nyonga kama taleta zemba kidogo. Kata toto shika nyonga kama taleta.
Kamu chuchu mio na kameni skate, skate, skate. Kamu chuchu kana chana wallet, wallet, wallet. Akitaka ashike pale, akitaka alambe apa, akitaka niguse kule. O mama otate nane, o mutata mutukutu. Na mwaga mabulungutu, ipepeta ilete tu. Sakata masuku sukusu. Analeta mautuzi mautundu vidipu chungu mapoko poko poko. Amekata shipala ibu ya kibindoni kapopo popo popo. Umekata utepe na madozi weu nipege. Na kuacha tu teke, na kuacha tu weu niteke yekete.
Kata toto shika nyonga kama taleta zemba kidogo. Kata toto shika nyonga kama taleta zemba kidogo.
Ah yeah.
Emergency.